SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kalau pun aksena, demand team bawa mari Khamis Bisha Februari nanti sedia sangat kalau pada kuni lawatan ia aferta. Waxaad naga dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: Ra'iisul Wasaaraha Papua New Guinea oo khudbad ka hor akhriyay baarlamaanka dalkan Australia. In ka badan 1,000 shaqaalaha tamarta ayaa shaqo joojin sameeyay kadib khilaaf soo dhex galay shirkadaha ay u shaqeeyaan iyaga oo ku saabsan mushaarkooda. Ra'iisul Wasaaraha Papua New Guinea James Marape ayaa khudbad u jeediyay baarlamaanka dalkan Australia. Waa khudbadii ugu horreysay oo hoggaamiye ka tirsan jasiiradaha Pacifica uu ka hor jeediyo baarlamaanka dalkan Australia. Waxaana uu Mr. Marape qiray taariikhda u dhaxaysa labada dal oo Australia iyo Papua New Guinea, halka dhanka kale uu ka hadlay iskaashiga mustaqbalka ay labada dal yeelan karaan. Papua New Guinea ayaa xurriyadda ka qaadatay Australia 1975. Mr. Marape ayaa sheegay inuu rajaynayo in Australia ay sii wado taageerada ay siiso dalkan deriska ee ku dhow. Shuruucda dhanka shaqada iyo shaqaalaha ee xisbiga Labour-ka ayaa la filayaa in baarlamaanku maanta uu ansixiyo. Sharcigan oo lagu magacaabay xiritaanka daldaloolada ayaa dib waxa uu u qeexayaaba la yiri nooca shaqaalaynta ee casualka la yiraahdo oo ah shaqooyinka aan joogtada ahayn. Waxaana sidoo kale ka mid ah heer lagu shaqaalayn karo dadka markaasi ka shaqeeya farsamooyinka cusub sida Uberka oo kale. Waxa kale oo sharciga ku jira in shaqaaluhu marka ay shaqadooda dhameeyaan aan shaqabixiyuhu la soo xariiri karin haddii uu la soo xariiro oo loo jawaabi waayeen qofka shaqaalaha aan wax ciqaaba la marin. Shaqaale ka badan 1,000 qof ayaa shaqo joojin sameeyay muddo 24 saacadooda kadib muran ballaaran oo dhanka mushaarka oo ka dhaxeeya iyaga iyo shirkadaha waaweyn ee korontada ee ay u shaqeeyaan. Urur shaqaaleedka matala shaqaalahan oo la yiraahdo Electrical Trades Union ayaa dagaal culus kula jiray labada shirkadood ee korontada ee waaweyn ee Transgrid iyo Endeavour Energy la kala yiraahdo. Ururka shaqaalaha ayaa isagu doonaya in 800% mushaarka dadkaasi la kordhiyo 3 sano ee soo socota. Sarkaal sare oo ka tirsana milishiya ay Iran taageerto ayaa lagu dilay weerar darawna oo Mareykanku ku qaaday meel ku dhow magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Hogaamiyaha ururkan la yiraahdo Katib Xisbullah iyo 2 qof oo waardiye u ahayd oo gaari ku jira ayaa lagu beegsaday darawnkaasi. Weerarkaas oo ka dhacay bariga caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, 3 gaariga ku jirtayna waa ay ku geeriyoodeen. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in hogaamiyahaas uu mas-uul ka ahaa weeraro lagu beegsaday ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Xamaas ay weli suuragal tahay. Mr. Blinken ayaa Israa'iil ku sugan isaga oo doonaya inuu dhexdhexaadin xabad joojina ka dhex sameeyo si dagaalka loo joojiyo. Qaramada Midoobayna waxa ay si degdeg ah u codsanaysaa 6.2 billion oo dollar oo gargaara oo lagu taageero 25 million oo qof oo Suudaaniisa oo la tacaalaya dhibaatada kasoo gaartay dagaalka sokeeya ee dalkaasi ka dilaacay. Caro iyo walaac badan ayuu muujiyey isuduwaha dhanka binaadnimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths, isagoo sheegay in colaadda Suudaan ka socota ay noqotay mid gebi ahaanba caalamku uu iskayloobay. Dhanka cimiladana maanta cadceed weeye, inta badan magaalada Melbourne 25 bay gaaraysaa, Sydneyna waa roobab 25 bayna gaaraysaa iyaduna, halka Australian dollarna maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.